Ira para pam pam pam. Dona na chibu de.
Are you Liza?
Oh yeah. Splat numbers. Napenda koni kikupa mpaka moni nikipe Kenya pe Kenya nisiwai chelewe kikuchumu mdomoni tachi tachi kiononi nuna te Kenya na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chakale ponza. Sorry, my contemplates on that. And baby, better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. Call your king, put the crown on ya. And baby, take your time with me. Let's flow like river now.
Asa show me like it, wame kupa mama. Embu chutama, kama inazama. Nikupike chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao. You ever leave me solo or disappoint me with this basic hole? You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko noko. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana. Mepata ntulie simba. Oh ntulie simba. Oh ntulie simba. Zile chenga vidanga dana, vicheche nchunie simba. Oh, nchunie simba. Oh, nchunie. Asa baby, mbu show me le kitu amekupa mama. Embu chutama, kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao.
Nikomeshe katika katika.